Jotamani Halaji Malifu.
Toyo Stijo Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde altinere sappo e go'o lewru mars hitaande 2024 yambe sappo e jeegom deblike silimay chapanay e joyi maison de la presse bamako don nanti non kabaruji de kigel hande woni ali cc ajaratu tarawol to buggi jande to edam sa holti wiide ana way hukure bamako koobe doni deede fu gonde le bangalure bamako ne kuram fa ler ngaji sappo e didi on do odo anniya ka bamako koobe homo fu no yiri dum awde lewru korkandu dunki andande be kawruji binide cellal ka ana narda koro be hayba nyamduji di nyamata le on do wakati narda be fat be nyama hunde fu ko lamdam kany sikaro hewe mudum sanne yewi gol vignetiji motoji di kana won on woni jukitaade faham sodo meeding mawdo bo makodo kana mimsi sanne ko yimbe fa hewi fu wada ima daraji yottal on do nokku fa boma vignetiji mudum sakirabe hidi be dum sembe kawruji dum jogani on kikidi hande bismillah modom e helade dum idam sa li leedi amendi yaltini hejo yontere bittinde mo holitile mudum wiide mo way hokkude galdu deede fu gonde le gallure bomako ne kuram fa ler ngay sappo e didi dum waddataake e le wakati goto hodum fu woni hakkilaji mali bomakon ko be fewde odo anniya fa be droden fam kedde mo do sama siku
goto fu hakkilo mudum bomako do so bangi nyamo ma bangi nono mayongo so won jittibe sanne kado anniya gobbe kay ko donti nonno yo dido tatunguji kurandi dawra feinde wotere
on a toujours demandé ce programme
wodo hejo won ko mi jinno ila ko boyi sabile leede amen di ko heewi yimbe fu golnobe hore mu en ko nayru bangal hejo taygol kurangol be kolitingol ka kalaban kuruto ka idon teddina sabbi mi gon foore bande 2h jamma fa yotto 7h bete le hore an ka so kuran wari ko jogi mi fu ko chargete mi chargean dum tam hinno haaje
la je charge mes appareils point barre
taygol kurangaji di na bada hella modo e le golleji kebal fay bangal huntangol hore hejoji jogola kuran o yimbe le hewbe goytiki tiyallaji di sambini ngul taccugul courant soudeur entier en ekonande mun en ciudal fe metamabe
mimi kolo piningaji courant gollirammi hejo mo kolliti bangal taygul courant gol ka modja fe saatu so courant o wari wakati yamde sappo e jenaayi min jokkiti to golle fa wakati yamde noga e tati sudugol wana huune ko modjani gite jam so gonga o taygul courant gol min tampi e majjum sanne
saka ya pare courant
go hejo jogol taccugul courant o hubitama yontere jabbinde de wonande horejo edem sa le kawtal gal abdullah jibril jallo holti non wiide ko warta milongaji 33 litre ndiyam yite na donta bangal fecugo courant e wartu lewru ramadandu
sakrabe hidi be ando on baye hebul ido kabaruji fudo hello amen facebook na do compte x mom no dirtano twitter nelabe yimbe hewbe yobe gouverneur akidal wadi madara jotale commune agiloko fana ngol do dawol yo yade yidoide yimbe gombe tombe kay mangal padem gondube wadde imadraji fa herena beedo yimbe beedo nelabe be kanko general ag gamu ardino wadi imadraji bangal himme yurmere fewde beedo yimbe jodibe agiloko yide todu ko janyeli gondile ondo nokku fo hanata be hudu woni fana dawol makongol o nardibe be tiddina kananko be gombe le nokku o be gollidadu e mangal pade gombe le ondo nokku hande woni go'o lewru ramadan dum fuddi altinere sappo e go'o lewru mars ministre kumani do lamorde de dedi amendi holiti dum kan woni jottinawo hala gouvernement o do holiti dum le communiquer goto jangado e le television nationale amen o hankim so duina ko be faa hewi kan en ka holiti wiide lewru ramadan do lewru tiddundo wajibe juude alsame fu jogi do cellal hora dum dunki andane be kabaruji bilide cellal kan en ka ana narda e korobe tinno hayba nyanduji di nyamatal on do wakati fa bedro den famu kedo dem ko Aboubakary Ag Mohamedine ya tarahiba nem do hendo festango Ousmane Niall Boule sita sidibe
Mamadou Issa Koulibaly woni almami miside Kouluba gonde Tiarabougou holti wiide ko wana ko holita lewru ana ko hatta neddo horde ana nyawuji torroji horde lewru ramadan ana wajimbina alislamen fu sini latake baliki e makko kordo ana darta e modon du o wadana alislamen ko mojji kanye gondibe dinaji goddi
le jeune obligatoire
korkaru ana tirsi sande do dane aslam fu bamde suga fatade mawdo gan neddo mo nyawalla mate modon ko hatta dum horde le nuy watti korkaru ana way munta fa korratimo hebanu yobirta jobe mudunde
le jeune et il paye après
canon docteur en collectivité nyamde nyamduji mojjudi ana e ko yida le lewru korkandu docteur Famakan Sissoko andarte horobe pata nyama nyamduji di sukkar heewi mudun sanne na ilamtam heewi mun sanne
cette alimentation
le watti korkaru nyamdu ko hasinjina sanne yo kulleji di sikkar won e mudun kan jomirade vitamin D e nanal mudun ana tirsi sanne du neddo horro yara jan fa hewa tagan so korga tajama soni korga tajama du neddo korro ana han nyamde nyamduji lobbi di sikkar won e mudun hono misali tamuroje nanal mudun
islam en garan horde du lewru ramadan le o wattu mawulare wodi e tidala ngurdam du wodi service meteorologie holtiwide wulare an wawi wadde fa ko yata degre ngaji debbe e joyi le nuko jogaji leydi meden di le o wattu goto ngureji kewdi di cuggoji men annabe le lumoji di don ko beedi tidallaaji himbe
le lumo mahina anan circle buffalo be kulantireji himbe hasindine mudum di fuccu guju mudum beedi ke so wana jaba kan e pomme de terre yontere bittine chakuru 50 sikoro chotiter no to unay jegom e buttem der sefa yutike to hande unay jegom kan e teme didi bidom nebam 20 litre chotiter no do arande unay tati dum yutike fa ham nyalom hande o unay tati e teme didi an heba balde seda jom ameri em don ardo galli ji le nokko o kanyo en kan holiti sanne sukulaji mudum em fewde e majjum e koliti du weede gouvernement o chugu di holiti e le television national amen lindika wana fe ko tiddinte mahina yeyugol vignetiji di do ana wondi jokkitade faham do fuddi ila didi lewru janvier bettino jokkitito do faca pantate go o lewru mars ngaro sodu meri mawdo bamako do kanyu ka holiti min samudum sanne fewde e ko yimbe ngotti tan wondi tan do koyde sanne wadde imma daraji fa yottone on do nokku bama vignetiji mudum en yoga e bamba bamako ko be kanyu en ka holiti wiide bammi vignetiji ngaji mudum do ana holita do wiide be jottini ko woni lidi an ka ko mabbe lobbo fa bedra den faam dem ko alima yata rahibani am do hendo festang usman yali bodi sita sidibe
do bam ko do e le kedde leydi met ande sukabe jokolbe hewbe jom en moto ngaji bama e vignette ngaji mo pentafon be kolti wida tidal la kalisi woni wondo mabbe ka yogabe bami vignette ngaji mo pen
noni wata folo
min bami vignette tofon watti mo do jabbakin min gem bami vignette am boy mi holliti biddo leydi awdan lobbu min bami vignette tofon min gem bami vignette
ne vient dit ta
mairie district bamako holti wida himbe ana pandi ko ngarata hikka de gollirde wi fayinde watere le hitana be kebay ko yata himbe ujinaji temedron bamobe vignette moto mo ben agisa zuley deni mayga won receiver recepteur district bamako selini wida be ngadan imma daraji le lebbi ngaroji wadde horngoji
zabon ouvert
tiagan o watti me wara wada imma daraji me jewa dati mawde di yalla jamare bam di vignette ma bamay moto fu heba tiagan mudi wana vignette nabten to lamon yalla jimra mudun mara bama vignette le maire ngaji mu en hokkura kalti mudun fu hertan vignette mu
moto elle donne quand la personne paye
ore be o maire anandarte e jamare de jandartude ndu talkuru do e chapantati go o lewru mars warorundu
sijo tamani yo projet fondation irondel do mali do mo faaba mudun ittira leleede gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kanyum Union européenne et coopération espagnole.
Yewtere amen verifio nyalam hande o mi gara min kaltinam hala application goto mo mbawdo nawtorade fa ƴewom so tawi video ngaji fa yeto futu ngaji jiltinte du beme ande to yom gonga Fatoumata Kodjo wonko hebani em do han kedden sita sidibe
in white yo hono ko hakka journaliste en to projet noddirtere Europe in white ko fabto journaliste en wadde lugangoji kabaroji yettede beme andede yo ni kakol gollirgol ko hokkata journaliste en wada lugangoji hone videoji kay photoji fu yettede beme andede me ƴewa yala din gomdin madi gomdina du ana faabo journaliste en wada lugangoji en no muuyiri watti fu ben haaja hebde kabaroji gomdundi ko naare bangal video ngaji e photoji yettede beme andede ngol hello noddirtere in white ana wada le telephone de nukkuji noddirtede Firefox Chrome yala ƴewa video ji e fotoji fo ko wolle hello Facebook kay YouTube dun wa yewde kasin yalla di videoji kay fotoji yedaadi wattina di yeda kay hitane di yeda do beme andede kay kulleji hewdi ko gomdinin tan kasin ni huuna watare ko fabto journalisten waddene yaweri lugangoji mabbe do beme ande hono fotoji e videoji fatade YouTube invite and holutunde journalisten tati lobbi dibe han jokkude yalla be heba hebta fotoji kewdi dibe hasingini yalla be heba kabaruji gomdundi
lewte amem zoom sur yalla mo hande o du mi kalam hala korkali galleji kewdi jom rewbe kam en kana wondi waddi imma daraji fa defa defuji mu em le galleji yogaji ka wajibe jun mabbe defa si defuji kewdi sabi himbe be fu ko nyamdata walda du en hunde ko tampinta sanne be do rewbe fa be do den famu anni ko mayram kulibali hemen do hendo festango modu sama siku
3h fajiri yottike réveil sefiatu wadi soifa doni don wono ko immi yade nyegere fadma ko nadle katine den wulni mafe ma o defi non fadma ko lelade kanon mundi mi jari ko dum fufu defata wattu tacugul ngul sabi jongalle makko siaka ida fi mafe jitto dow ma liɗɗi yimɓe le heddiɓe gallinde kay gala feɗe ɗo caɗele isuku makko debbo ñaw jaɓete muɗum ɗum nde fuertana ɗum waɗante ɗum kaniya fof mo fonda ko ñamata ko e ɓe heddiɓe ɓe goto fof ne yiɗi ko weeli tawe nde amsoɗaji ɗi heƴata saabi taccugol courantaji ɗi ɗum amnata hettini bangue condi gawri yalla pati fewi o wasa defude mboyri siki wala o mbiyan ñambiri unaɗo ñande muɗum ɓuuri resaɗo sanu laati fof ɗum santimére kay ko ɓuuri hewde wattu lewru ramadan rewɓe jeɓotoɓe hewɓe tawrete telaji kewɗi bangal golleji katane ka nonno ɗiɗo immadraji ɗi fof yo yalla yimɓe galle na belto
sakiraɓe heeɗiɓe mi jippina hakkillaji moɗon mi wiide ɓande go'o lewru mars ɓande go'o lewru ramadan hande fayeto timmoɗe korka ka kabaruji amen ɗi on mbawi heɗade ɗum fu wakkati yamde sappo e jeegom ɗum timma wakkati yamde sappo e jetti kabaruji nantinteɗi beeteɗi kayum en ka wala fu ko wayte muɗum mi fuɗɗa wakkati yamde jetti ɗum timma wakkati yamde jeena so ƴaɓɓike sinémaji capantati sijo tamani ana yalona alsame en fu waɗira korka ka no woɗiri andon ɗon mi kaddete kabaruji amen ɗi kikete hande ga on mbawi hittade ɗiɗo kabaruji fu dow wiyamo noddam 37 321 mere mere nandu o gaɗi télécharge application amen studio tamani de play store fadie fino koye seeɗa yewtere amen ɗana wodi lewru mars yo lewru keynaɗo rewɓele ɓe fewde e nuɗo lewru min gaɗi immadaraji yettade rewɓele yogaɓe ɓe tiɗɗallaji ɓama so yettina ɓuuri fu yimɓele gomɓe le créduji ɗi fayetto le saha leydi amen ɗi ɗi tordaji wondi fewde e muɗum le hitan 2023 holtama wiide ko ɓuuri rewɓele uynaji temere tato capan joyyi e nayom woni egguɓe ude jonde mumen le temedere fu ana wara yimɓele capan joyyi e jeɗɗom rewɓele noon holitiri wiide fedde no noddirta développement social le leydi amen ɗi rewɓele ɓe kañum en kaana yiiɗi immadaraji mawɗi waɗe yalla koyɗe mumen kañum en du ana heeɓa wattede le golleji fu nawrɗi banggal ñifude basiji leydi amende hono fu wattela ɓeɗo rewɓelle gomɓele nokkule to basiɗi satti ana heeɓa koyɗe mumen wattele ɗiɗo golleji sisil magasine amen gouvernance et citoyenneté ñalawma hande o mimi haala muɗum lale tangara landini ɗum kañe keƴaɓe am gomɓe le créduji ɗi anni ko mie Ousmane Niali Boule min pewno en dow hemi kiire jaam ɓe egguinimin warde masina nomi gonno to amen tone miɗe mbawanno hoore amen miɗe gaɗa gollewoye jardin ɓiɓɓe leɗɗe ko heɓete jardin o e amen koye ɗum miɗe nawtorono ɗum ga ila mi joppi tom somi gaari masina ɗo ñande fu tiɗɗala amen ɓuuri yarde yesso ko watte ɗom hono golle fuu heɓugol muɗum wona ko ni
on keɗeke seedavo debbo goto egguɗo warde masina kultinɗo wiide pati inde muɗum haale wala fuu ko heddi e juuɗe makko saabi basiji ɗi wona kanko tan woni hono ley o tiɗɗalla rewɓe wonɓe menaka baña gara yuwaru kañan du kolliti en hono mburdi
wakkati toɓo huɗo tacceyammi le ladde to mi wara min yeeya ɗum baña gara ngale wakkati joom o min kaɗama feyi yaade suɓoyide ha ko jorɗo min ka wala fuu golle ko gaɗanmin ɗo kaaƴe mbutotonomin ɗum du mi haɗama wadde ɗum somin keeɓi balla ka ɗum welanmin min min jeeyowo client en hewɓe ana wara ɗo an ɗo kaddule ɓaleeje ɗe ɓe nardatamin min ɓornoɗe a ɓornikeɗe a hisata so a ɓornaki ɗe ɗuɗa hisata
dire ley e région Tumbutu min kawri ton e Aminata Haydara gonɗo e fedde centre des femmes de Dire o holliti en wiide saabi basiji ɗi rewɓe ngala walloɓe ɗum en kasen banggal almusaɗɗaji fa keeɓa dara no golleji muɓen no jiɗiri
menaka ko ye ɓuuri yimɓelle egguɓe iwde jonde mum en uynaji capan joyyi wonɗo ɓe iwi nokkule maɓɓe ɗe saabi guidali fedde ne ɓe noddirta état islamique o grand sahara ɓe joppi fuu caggal maɓɓe le hakkunde leydi ndi du ko yettoto gelle sappo e ɗiɗi fuu yimɓe muɗum eggi saabi tordaji maɓɓe ɗi min juɓɓike du yimɓelle mbaraɓe to no nawiri ɗi seeɗa fuji woni hen sukaɓe dewoyi hirsa
hoorejo fedde rewɓe wonɓe ley kereduji mali gonɗini haalaji aminata ɗi e wi gundo kamisoko rewɓe wonɓe le sahal e wuddu leydi meɗen ndi tampi sanne saabi basiji ɗi hoorejo nde fedde tindini wiide illa baasi o fuɗɗi laawi rewɓe keɓirata fu uddeke ley kereduji ɗi rewɓe mbawadde golleji guese e wi makko
rafi ndenagu o kutteje muɗum matama sanne ɗo golleji amen ɗi gollidiɓe amen pawotoɓe amen fuu witti laamu leydi ndi du ko wala le nokku o ko tordimin le cercle diré ɗo miɗe nada kanakoɓe leydi amen ndi gollidiɓe amen faabo rewɓele ɓele golleji mumen lattoɗi sababu waddande ɗum en kulleji ɗi ɓe mbawi daranade hoore mabɓe ɓuuri fuu banggal golle jardin
le maraîchage
fatima mayga woni hoorejo fedde coalition des femmes leader nord sud et centre du mali e wimakko o kabaru tampini rewɓe waɗi fa himɓe hewɓe egga ko ɓuuri hewde e muɓende fuu yo rewɓe e sukaɓe
rewɓele ɓele golleji ji ko watta ko ngordamu en habbi buri fu demal so be kada mo wadde dum sabe rafinde naago o ada andi dum ka hunde fu bura dum tidde ke mabbuuti ke sanni fa yoga e mabbe kala nyaloma hande o wala fu ko nyaam wobbe kanyu en ka igge nukule mu en jaati hotir nukule goddo
yoro way hon hani wada de faati titallaaji e rewbe jogi leden nukuje kebene jogala wa radio fedde coalition des femmes leader nord sud et centre du mali darti jondeji ngade do fa bugol rewbe yalla ko woni hakkilaaji mabbe ana kettine
nous vous dirons qu'allons
le wad noddangu feewde e asimi goita o lato ardo golle lato sababu hawrintinde jawdi ngorori nawterede fa faabo beedo yimbelle sabi faaba muya le himme yurmere wawa yoppirede pelle euro sella dum midimile nyaloma hande o bibbe leedi mali jodi be sella kanyu en du wonko wawi faawrade beedo yimbe sabi ngurdam beedo rewbe e sukaabe hala mudum halte
pour ses enfants
ko lati fuude baale rewbe fu kuliti wide wonko wondi e yarude seeda bangal hebugol de nagu le nokkuje mabbe yogaje o radio fedde rewbe wonbe le kreduuji holiti wide nokkuje kewde dajere hebama fa rewbe e worbe fu pudditi golleji gese